Nipa mandla nkosi yam uphendule imbule yam. Nipa mandla nkosi yam uphendule imbule yam. Nipa mandla nkosi yam uphendule imbule yam.
Let him pull me low. I'm in a busy mood, baby.